Dear Lord, this life I can afford. Who wants to mtatuona tena na tena? Wow, think of be sure, how can we prove? I was born to a little poor, will I die poor? But Lord, just change my life and everything gonna lie. I think you damn me all of this fine and hustling and struggling every day and night. Okay, I don't wanna shape this vanity. I know you can't make me a celebrity or kick out the poverty. Okay, forgive me, I know I'm a sinner. I can't say bala, neither be missing up, but I beg you. Okay, sikiza kwa kina, uvumilivu kwangu, tena isha kwa sina. Nisamee bala, unao bolo shilikina. Nilini tena mi nawe, taja patana. Nifungue hili langu, unione mapana. Mana kila mlango nafungua, mashida na nipana. Naitaji uwepo wako na believe utaonekana.
It's eye spoiler, itazidi kuongelesha tena na tena. Niwachukue niwapeleke kona moja, yani niwagaze niwapatia hizi ma information. Msiniangalie na kijicho, I'm not here for decoration. Nime come kuthibitisha, mini yule mse, yani I'm here for declaration. Niwafunza hii, no mi siyo dijo, batu mkubali kunisikiza, hata kama hapa siyo dazi. Okay, na design muna spedizo maumbea, mazezi to improve kwa comfort. Mesaho mbaka muna jidis wenyewe, ati aim kushina na nani master wa ghetto. Umesaho ulikuwa dira wa mameto, umechafu hadi ya ikusiki deto. Design una watreat ni kama teso, wamesikia haya mbaka wanaficha uso na mareso. Wamenuna, hadi damu imekoma kwa veso.
It's me again, a people calling upon me, just take a look at me, defy me. I'm just a nobody, I came from nowhere, meeting nowhere. In this case, Lord, you're not judging fair, to me you don't care. Yeah, I'm a sinner but I don't deserve this. It's better die than to face this. Bola ni polo, forgiveness please. Okay, pole nikosea, jezako nkapotea. Kwa kona sogea, balaka napokea. Mie mwana mpotevu, nimekosa food. Kwa spoiler nimerudi.
Ladies, ladies, kemea my boy my shy. Wataishi kura my dads kama vocha. Kitu ni kujiskachia kama vocha cards. Dema kikumaliza, tembea nae. Akiruka, achana nae. Be a simple man, fuata slogan zako eh. Na lil man, fight to the finish. Apana achia katikati. Approach and attack it like a lil man. Being broke doesn't make you a coward. Remember this, broke man, I'll always fatter. My dem will change kama boxer. My boys, my boys, my boys, my boys, na waita tu tena. My boys, my boys, courage ni kitu ya maana. Courage hadi wa kuite Apollo. For sure, I hate cowards, me no lie. I swear, sijui kuruse, I rather try. Yanini ujistress hadi una cry. Fight your own leg boy, hadi udrive mandai. Utoke ghetto, ujione Shanghai. Ukirudi wafanya wa Shanghai. Najua hiyo story mewauma walai.
Ati oya, nyasaye wanje, sinikito nikumbuke. Miu nibadirishe, duniani kwa kirishe. Naomba tu, jamani sunishushe na mkono pio nishike. Weko lindio mpenzi, duniani ulie ni enzi. Tazame ipo chaka, mwenye najishanga. Itadhani miefukara, sikuwa pili hata sijala. Uku walisoma sana, ukumbuke tu umola. Wendo lafiku wa kweli, wengine mataperi. Fake friends, wanatabia za kiburi. Kithani wananihemba, kwa mwanga wanarudi. They always break my heart, but wendo wangu fundi. Swanyi vikukuthi, lakini mbona wananilenga hivi kwa nini? Nina mashida mofu wata mimu nye siyamini. Nina pisha mlangoni, unanipa kisogo. Nilianza 6 morning, kani kazi ya mgongo. Najua likosea, watuache hizo sila za mbogo.
Hey, asante sana Njoria, na usha nena. Minda kurongi kama wangia, ndako field, wendo field mashu. Na kuna waze pale wameishikura mapiripiri, atindo wewe wakari. Mruya pale anapika ugari wa mhogo, anachanganya na kachumbali. Asubuhi ya mke ya pike lola, atindo wajenge 6. Lakini zangu jo ujifomia gatu ndani.